me ago.
Malu.
Now me ago. Now me ago.
It's a beautiful song, babe. One more time, babe. It's a beautiful song, babe. Majenga sako ni music.
It's the keys, baby.
Nasikia when you ways on the what's on okonia. Ila baby love you, no kitu na kumbia. Pesa magari na fine, no kitu anatambia. Ila baby want you, na kiapo na kopia. Kukosa na
umiago.
Snapchat, misosi kwa hotel. Kwendana na yo lifestyle, it's unbidi noe cartel. Kila kinipa chance, mashuta balote. Ndaponki wasi perform, ndo malume ntapo fail. Kesha umizwa na mapenzi, ka umizwa na mafriends. Apendi mambo ya watu, umbea kupretend. Kujitambua wako zuri, ni kujua unapostend. Ataonekana worth matiri, yo tatizo ni weekend. Kesha umizwa na mapenzi, ka umizwa na mafriends. Apendi mambo ya watu, umbea kupretend. Kujitambua wako zuri ni kujua unapostand. Naonekana worth matiri yo tatizo ni weekend. Nasikia when you ways ndo watu wanokwania. Ila baby love you ndo kitu nakombia. Pesa magari no fine ndo kitu anatambia. Ila baby want you na kiapo na kwapia. Kukosa
na umiago. Na umiago.
Penzi hauna pesa una furaha. Mwingine nazo pesa la hana furaha. Huyu hana pesa la nayo furaha. Mwingine nazo pesa na furaha. Maisha usiku mvyupa vyupa. Lorime na kufly. Na mjuba sina mchungwa toa kumixi niko dry. Na wakubwa kata mpunga. Vacation kufurahi. Sauti kubwa na yopenda. Bibi welcome to Dubai. Kesha umizwa na mapenzi. Kaumizwa na mafriends. Apendi mambo ya watu. Umbea kupretend. Kujitambua wako zuri. Ni kujua unapostend. Naonekana worth matiri. Yotatizo ni weekend. Asikia when you ways. Ndo watu wanokwania. Ila baby love you. Ndo kitu nakombia. Pesa magari na fine ndo kitu anatambia. Ila baby want you na kiapo na kwapia. Kukosa
na umiago. Na umiago.
Na baby ya.
Na umiago. Na umiago.
Kukosa
na umiago. Na umiago.
It's a beautiful song, babe.